this. Ooh, 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 ooh. Whoa, 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 whoa. Alipenda nimposti, wamjue, nimtangazi, wamtambue. Tena kanyomba nyo bloko hote maexi zangu. Alipenda peke yake, nisifie kila kizuri, nimpatie. Tena kanyomba tanki wambali, nipige simu yangu. Mbona liko makini akitaka kitu kwa kilijituma. Hata lishuka chini kama kipanda ngenyonia huruma. Wala jifichi, tena mbele yangu anajitutumua. Licha kuilinda siti ila wenzangu ndo washaikalia. Yani kama kinchukia,
sawa,
lakini misi akanipigia,
sawa,
hata kitaka kunludia. Wala asione tabu, hata meseje kintumia,
sawa,
hiwe matuti taipokea,
sawa,
sitolala matatulia. Wenda sio muda wangu, ila kumsahau.
Bado sana,
niliyofanya mengi.
Bado sana,
nazaje kumsahau.
Bado sana,
yani mimi na yeye. Ah,
la la la,
yupo kichwani.
Bado sana,
nazaje kumsahau.
Bado sana,
yeye, yani yeye. Sio kosa kumkimbia, ila kosa kunifanya kupende. Ukuchoka kusifia, inyamaze au yote yaseme. Ila kama kizidiu, nitaposti kora juu nitambe. Mechakosa kulalia, makusudi limnadi unyumize.
Ah,
kachiri, kachiri, nipendae kanitupa. Izi dalili, dalili, izi zangu ndosa kupa. Yani kama kinchukia, kinkisi ya kanpigia. Hata kitaka kumudia, wala asuna.
Bado sana,
kwanza nampenda.
Bado sana,
kutoka kichwani.